radiyo impara ivugira ku murongo wa metero 16 kilohertz 12,440. Ibiganiro byacu byumvikana buri munsi mu Rwanda kuva saa moya kugeza saa mbiri za nimugoroba. Twumvikana kandi no mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Radiyo impara ibagezaho amakuru avugwa mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika no ku isi. Inabagezaho ibiganiro bitandukanye bishishikariza abatwumva gushyira hamwe tukubaka igihugu gifite umuco kandi kireba Abanyarwanda twese, kizira ivangura iryo ari ryo ryose kandi giharanira amahoro ya buri wese. Rubyiruko, bari namwe bategarugori, banyapolitiki, abaharanira ubwisanzure bw'ikiremwamuntu, abibumbiye mu mashyirahamwe anyuranye, abanyamadini, abahanzi, abanyamyuga, abahinzi borozi, abikorera ku giti cyabo n'abandi, mwese mufite ibitekerezo biteza imbere igihugu cyacu, mugane radiyo yanyu Impara.
Bakunzi mwumva radio Impara, twongeye kubasuhuza kuri uyu mugoroba. Abaririmbyi mwumva akaba ari abaririmbyi bakomeye cyane babayeho mu gihugu cya Congo, aricyo cyari Zaire kera, akaba ari uwitwa Rwambo Matyadi Franco, waririmbanaga na Samangwana, bombi bakaba baritabye Imana. Aho bari Imana ibahe uko ridashira, kuko bashimishije abantu kandi na n'indirimbo zabo zikaba zikibashimisha. Tukaba rero tubasuhuza mwese abari mu karere ka Afurika y'Amajyepfo, cyane cyane batwumva muri za Zimbabwe, Botswana, Afurika y'Epfo, Malawi n'ahandi, ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, turavuga muri Congo, turavuga i Burundi, turavuga u Rwanda, hose hose baratwumva mu Rwanda neza cyane. Tukavuga buri muri Uganda kandi tunabasuhuza, kuko nabo bakunze kudusuhuza cyane. Tukavuga Tanzania mukomere, ndetse n'abari muri Congo Brazza, no mu gice cya Afurika y'Uburengerazuba, ndetse no mu majyepfo, mwese mwese mukomere, n'abandi bose batwumvira kuri internet no kuri radio ku isi yose, aho muri Banyarwanda, Banyarwandakazi mukomere. Uyu mugoroba rero turakomeza tubagezaho umuziki, birumvikana uvanze n'amakuru. Inkuru turi buvugeho cyane akari ikibazo gikomeje kubyinisha muzunga Leta y'u Rwanda, ikibazo cyerekeranye na filime yakozwe na BBC. Bateranyije abanyeshuri, bateranyije abanyabwenge ngo nibarebe icyakorwa. Ni iki se cyakorwa nyine kuri kwabaye, ko Kagame yabyuri guca muziko ntigushye, ndetse akabivuga mu rurimi rw'Igifaransa nubwo atakivuga, akavuga ati les faits sont têtus, ni ukuvuga ngo ibikorwa ubwabyo birivugira. Ni ukuvuga rero ngo iyo filime ibikorwa abanyarwanda tuzi birivugira. Reka mukomeze twumva Franco na Rusamangwana mu ndirimbo baturirimbiye hano, nayo ivuga byinshi, abumva ururimi rw'iringara bumvamo inama nyinshi n'impanuro nyinshi. Tukaba turakomeza tuganira rero kuri byerekeranye n'amakuru, ndetse tunavuga no ku byerekeranye n'iyo filime, kuko ngo mu Rwanda babuze ayo bacira n'ayo bamira, BBC iriyicariye kuko izi neza yuko ari uburenganzira bwayo. Nimukomeze mwumve rero aho karirimbo, dukomeze dusangire uyu mugoroba, dusangira amakuru n'ibitekerezo, kandi tubashimira uburyo mukomeza kudukurikira. Ngaho nimukomeze mukurikire aho karirimbo ka Franco na Samangwana.
Rafiki yake ananiye, wewe mangwana,
ndiyo bwana,
usiwafate endelea jamanie,
ala
ukipata tabu omba kwa Mungu, ala Mungu paka yeye milele na milele. Sema wali sema tumechoka, muongo na murozi ni watu wa kuchoma.
People cannot be bribed or forced into changing their history. And no country is powerful enough, even when they think they are, to change the facts. After all, les faits sont têtus.
Wo ni Kagame ubyivugira ati nta gihugu na kimwe, nta bantu bakomeye na bamwe bashobora guhindura amateka y'ikindi gihugu. Nta ushobora guhindura amateka y'u Rwanda. Uretse nibyo kandi, les faits sont têtus, ni ukuvuga ngo ukuri ntikuva ku izima, ni ukuvuga ngo ukuri ntiwagukura ku izima. N'iriya filime rero yakozwe na BBC ni ukuri kuzuye, kandi ntabwo wagukura ku izima. Iriya filime rero nta nubwo yagenewe Abanyarwanda, yagenewe Abanyamahanga babeshywe kenshi, kuko Abanyarwanda bo ukuri barakuzi. Ibikorwa bya FPR byiza barabizi, ibibi byayo barabizi, nta kindi. Ibyo yabeshye ibinyoma byose babibamo barabizi. Ariko noneho ubu amahanga agiye yasobanukirwa ukuri. Buri wese yibitseho iriya filime mu bazungu, mu banyamahanga babeshywe bose barareba bakumirwa. Ubu ngubu abanyabwenge bari bose, abantu bose batanye uko baba bari kose, ntabwo bahindura ukuri ngo kube ukundi. Nk'uko Kagame avuga ngo les faits sont têtus, nuvuga ngo ibikorwa buri gihe ntabwo biva ku izima. Ibikorwa Kagame yakoze ntabwo biva ku izima. Reka twimvire Kagame yivugira none ubwe ingaruka nyine ziriya filime. Ni iki cyagaragajwe muri iriya filime? Nimwumve Kagame uko abivuga.
Niyo bigeze hano ku Rwanda, niyo mpamvu BBC ishobora kuvuga no ni freedom of speech ba division is bose. Actually harimo n'abagenosideri by principle. Nibo bagiye gutanga narrative y'u Rwanda. Nibo giye kuvuga u Rwanda kuri ku Rwanda. Kwa bapfuye ataraba, ahubwo abapfuye benshi naba. genocide ntabwo ari yo genocide ntabwo yakorewe abayo abavugwa nayo yavuze BBC ubwo yavuze bikiba binaba yabihinduye ikoresheje abo yatoranije kubihindura ubu nitwe bicanye nitwe bicanye ntabwo abagenocide arabicanye ubu nitwe bicanye ubu turanga niyo publicity ikorwa ubanza natwe ariko twifata natwe twifata ku buryo noneho tubona bakabona tutazi icyo dushaka icyo dukwiye ikidukwiye uko dukwiye kubaho noneho bakaza kubikubwira kubikwibutsa ariko iyo babikubwira babikwibutsa ntabwo ari ibiri mu nyungu zawe ni ibiri mu nyungu zabo
Sema tumechoka Muongo na murozi ni watu wakuchoma
Wewe na mimi kisa gani yaya
Sema
Ndugu nimekosea nini angalia makambo Kama kuna mambo unyelezie taratibu Mukorofisho mbele ya watu sitaki
Sikia Sema walisema tumechoka Muongo na murozi ni watu wakuchoma
ikomeje kuvugisha leta Kagame amangambure ni filme mu byukuri ivuga ukuri kuzuye ariko ikabiri mu bibazo bikomeye cyane byananiye leta Kagame bamwe bakaba bari kwigira inama bati jya kurega ko iyi filme ipfobya genocide jya kurega yuko Kagame utahagaritse genocide kandi ari wayihagaritse ahubwo bakaba bavuga ko ari wowe wayiteje ha nibura tugize amahirwe icyo kirego cyatangwa hamenyekana mu byukuri uburyo Kagame yahagaritse genocide ariko genocide ikaba yarabayeho nose yaba yarahagaritse genocide hakaba harabayeho iki iyo yahagarika genocide nuko itaba yarabayeho ikindi ese ko iyo ndege yahanuwe na Kagame kandi akaba ariyo mbarutse ya genocide azabihakana ate se abazungu barabizi niwe bari kumwe nawe niwe bazi ubushobozi bamuhaye nose abantu bapfa muri Congo ntabwo bari kumwe n'abazungu bafataga n'amashusho iyo filime se nisohoka nayo azavuga ngo murambeshye bica abantu ikibeho se ingabo za ONU nizo zari zirinze inkambi abazungu ntibafataga amafoto ntibazi se abantu bago uko bangana bazakomeza bavuge se ngo ni 300 ibyo se nabwo azavuga ngo mwarambeshye abantu bari mu buvumo inyakinama umunsi bataburuwe bikajya ku gasozi bikajya hanze bikerekanwa azavuga ngo ntabwo nari mbizi ngo murapfobya genocide ngibyo bibazo bya Kagame. Nkaba rero numva Kagame namutura akaririmbo k'impara nkuko bavuga bati niba utaravuzwe si bicuma baguciraga ahubwo nibanga bakugiraga. Nubwo iyi ndirimbo y'impara ari impara yirimbye ibwira umugabo n'umugore ari umugabo n'umugore bavuga ibyo mu rugo ariko mu by'ukuri no ku gihugu niko bimeze. Amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe Kagame niyemere awumwe amafuti ye yakoze ibyo yakoze na yemera umwe niyo biramugarutse nyine niko bigomba kugenda ariko yo kuruha igihugu ngabwira abantu ngo nimujye mu muhanda bumwamagane filime mutazi ibyo ari byo nose bazajya kwamagana filime bamagana iki batazi bazajya kwamagana se bote twamaganye filime gusa niba kubaza ngo uramagana iki ngo nabadage ngaho natinyuke ajye mu nkiko ngaho natinyuke ayihindure mu kinyarwanda ayibwira abanyarwanda ibyo nabigeraho azabaye umugabo. Reka dukomeze tureba ku iyo filime turareba n'ibindi dukomeze tubiganiraho ariko abantu bajye bavugisha ukuri ukuri guca muziko ni gushye niko bimeze ngaho nimukomeze mwiyumvira indirimbo y'impara impara zikazaririmbye indirimbo nziza cyane kandi indirimbo ikaba irimo ubutumwa ngaho nimukomeze mwumve radio impara indirimbo n'ibiganiro y'abantu. Ukuri ko kuvuga yuko igihe abantu bagukingiye ikibaba igihe abantu bacecetse amafuti yawe bitaba bivuze ko ayo mafuti yavuyeho cyangwa witereje hejuru ngo uvuge ngo barambeshyeye kandi ukuri kuba kuzwe. Mu radio Impara ikaba yaraganiriye n'umwe mu banyepolitike akaba ari uwo mu ishyaka RDA y'u Rwanda rwiza akaba ari komiseri wa club ya RDA y'u Rwanda rwiza i Paris mu Bufaransa. Tukaba uwo twaganiriye ari uwitwa Rukundo Alphonse tukaba tugira ngo mwumve icyo avuga ku byerekeranye n'iyi filime imaze gutesha umutwe Leta y'u Rwanda. Mukanya murumva ikiganiro twagiranye. Yifuje kugirana nawe ikiganiro ariko kuko ari ubwa mbere tugiranye ikiganiro kuri Radio Impara tukaba tugira ngo mwibwire abo bakunzi ba Radio Impara tukaba tugira ngo tubabaze cyangwa se tubibasabe kuba mwakibwira abakunzi ba radio yacu ijambo akaba ari ryanyu.
Ok, murakoze. Nitwa Rukundo Alphonse, nkaba ndi umunyarwanda utuye hano mu gihugu cy'u Bufaransa i Paris. Ubu nkaba nyobora ishyaka mpagarariye ishyaka rya RDI Rwanda Rwiza mu gihugu cy'u Bufaransa.
Ishyaka RDI Rwanda Rwiza ni wenda umuntu yagomba kubisobanukirwa ahubwo gato kuko amashyaka ni menshi, watubwiraho muri makeya?
Ishyaka RDI Rwanda Rwiza ni ishyaka ry'umuco w'ishyaka riyobowe n'umugabo w'inararibonye witwa Twagiramungu Faustin, ndumva abantu benshi bamuzi. Rikaba rifite umusekereteri mukuru witwa Mbonimpa Jean Marie Vianney wahoze ari minisitiri w'amashuri abanza n'ayisumbuye.
Murakoze. Hanyuma nta kindi se waba warakoze muri politike kugira ngo tumenye neza ko twakubaza ku kiganiro twifuza ko twagirana?
Mu bijyanye na politike ndumva n'inararibonye kuko natangiye politike muri 1991, ubwo nari mpagarariye ishyaka MDE muri komine Gitesi mu cyahoze ari perefegitura ya Cyuzu. Bityo nkaba nari muri sekretariya ya perefegitura, nkaba no muri kongere y'igihugu.
Hanyuma se nyuma aho FPR ifatiye igihugu wari mu Rwanda cyangwa se ntabwo wari uhari?
FPR yafashe igihugu ndi mu Rwanda.
FPR imaze gufata igihugu uri mu Rwanda, wayibonye ute, wabonaga bimeze gute?
Mu by'ukuri FPR ifata igihugu muri 1994, njye ndimo mu bo byashimishije cyane kuko nyuma y'ubwicanyi bwari bumaze kuba bakoresha jenoside kandi abanyarwanda bose niko babibonaga ko bayihagaritse koko, ndi mu bo byashimishije. Rero nakoranye nabo igihe gitoya kitari kinini, ni igihe gito cyane, nyuma ku zindi mpamvu sinakomezanya nabo.
Hanyuma ubungubu rero turagira ngo tuvuge tuganire ku kibazo kiriho ubungubu, ni uko hashize imyaka irenga 20 FPR ku butegetsi mu Rwanda. FPR ikaba yari umwana rwose ugezweho w'abazungu w'ibihugu bikomeye, ariko bakaba ari filime yasohotse isohowe n'ikinyamakuru cya BBC ikaba ari yo mu gihugu cy'Ubwongereza, kandi icyo gihugu kikaba kishyigikiye Leta y'u Rwanda, gishyigikiye Paul Kagame kuva kera kugeza n'ubu ngubu. Iyo filime rero ikaba ivugisha Leta y'u Rwanda amangambure. Iyo filime warayibonye?
Iyo filime nagize amahirwe yo kuyibona, ndi mu Banyarwanda bake bayibonye, cyane cyane ko itigeze yereka Abanyarwanda, abanyamahanga. Narayibonye, nayirebye inshuro zitageze kuri eshanu kugira ngo nsobanukirwe n'ibiyikubiyemo, cyane cyane ko Leta y'u Rwanda yayitangiye yamagana. Narayirebye rwose inshuro nyinshi kandi narayisobanukiwe.
Wabwira se Abanyarwanda bumva radio Impala ikintu gishya wabonye muri iyo filime ya BBC?
Igiti cyanjye iriya filime ntabwo yantunguye kimwe n'abandi Banyarwanda benshi muri rusange, kuko ibiyikubiyemo nta munyarwanda n'umwe utabizi, ahubwo yaba yaratunguye abanyamahanga kuko bamaze imyaka irenga 20 babeshywa ko FPR yahagaritse jenoside, ko FPR yakoze ibishya byinshi, ariko noho nyuma baza kubona la realite de chose.
Ni ngibihe bintu bishya ku banyamahanga ubona iriya filime ivuga, ari nabyo wenda byabibabaza Leta y'u Rwanda?
Ikintu gishya ku banyamahanga no ku banyarwanda twe dusanzwe tuzi ni uko iriya filime igaragaza ko FPR ariyo yateje jenoside. Yateje jenoside gute? Yateje jenoside mu bigaragara ko umunsi yahanuraga indege ya Habyarimana, aribwo abahutu babaze kurakara birayi mu batutsi batangira kwica bakora jenoside. Ariko nta munyamahanga wari ubizi kuko abanyarwanda bo muri bo mu buyobozi babeshye igihe kirekire abanyamahanga ko jenoside yatangiye gukorwa muri za 59, ariko mu by'ukuri bigaragara ko yatangiye muri 1994 nyuma y'ihanurwa ry'indege ya perezida Habyarimana na mugenzi we wa perezida w'Uburundi Ntaryamira Cyprien.
Ngira ngo no muri iyo filime bigaragara neza yuko ikikomeye kandi kibabaje ni uko Kagame Paul wayoboraga ingabo za PR icyo gihe za FPR yarwanaga ari mu ishyamba, yari azi neza ko niyica Habyarimana ubwicanyi bw'abatutsi buri bube byanze bikunze.
Unayibonye muri iriya filime nk'uko nabikubwiraga, ibyo by'abanyarwanda nyine bose barabizi, cyane cyane ko urebye muri iriya filime harimo bamwe mu bahagaritse jenoside bavuga ko bahagaritse jenoside nabo ubwo bisobanurira ko bari bazi neza ko nibantu ndege ya Habyarimana abatutsi bari bwicwe mu Rwanda.
Bo hari ikindi mwatubwira kigaragaramo mu kundi kuri muri iyo filime?
Ukundi kuri muri iyo filime nuko mu byukuri abantu babahutu hakuye abahutu benshi cyane cyane nk'abahutu bishwe ku Gikongoro, abahutu bishwe muri Kongo no ba ku mashyamba ya Kongo bahatembewe bigaragara ko bishwe na FPR. Ikindi nakongi nakubwira nuko mu byukuri kuri iriya filime igaragaza ko mu Rwanda hari abatutsi ibihumbi hagati y'ibihumbi 500 n'ibihumbi 600 mbere y'intambara nk'uko byagaragajwe n'ibarura ryakozwe mu 2003. Ariko mu by'ukuri abo ibigaragara ni uko ubu berekana ko hapfuye abatutsi bagera kuri miliyoni kandi mu Rwanda ntabwo bari bahari. Iriya filime rero igaragaza ko mu Rwanda nta batutsi barenze ibihumbi 600 bari bahari. Noneho u Rwanda kuva ko hapfuye miliyoni bigaragara ko uwo mubare utigeze ubaho mu Rwanda. Icyo nacyo ni ikintu abantu badashobora kwibaza kuko ntabwo bavuga ngo mu Rwanda hari umubare w'intu w'abatutsi kandi ntababagaho, hapfuye umubare uyu n'uyu w'abatutsi kandi ntababagaho icyo gihe biga.
Icyo rero nicyo kirya Leta y'u Rwanda cyane kikanayibabaza kuko ikomeza kubeshya cyane ikabeshya n'urubyiruko ikavuga ati jenoside yahitanye abatutsi miliyoni kandi abo batutsi batarigeze babaho, ikanavuga ko harokotse ibihumbi 300 by'abatutsi. Noneho bakavuga bati nimba ari uko bimeze hapfuye ibihumbi 200 by'abatutsi wateranyaho ibihumbi 300 byose bikaba ibihumbi 500 nk'uko byaba biri muri 93 noneho abandi ibihumbi 800 bapfuye ubwo akaba ari abahutu.
Erega bwana munyamakuru cyo nta gitangaje kirimo kuko mu Rwanda muri jenoside hapfuye abahutu benshi cyane kandi sinda muri jenoside gusa kuko kuva muri 90 ubwo FPR yateraga yatangiye kwica za Byumba, yica za Ruhengeri, yica za Kibungo aho yanyura rwose agendaga yica. Ubwo rero mu by'ukuri muri 94 abantu b'abatutsi bamaze gupfa hari abahutu benshi nabo bapfuye muri 94 deja harimo n'abo mu miryango yacu barimo abo rero barabarwa muri ibyo bavuga ko muri jenoside hapfuye abantu ibihumbi 900 na miliyoni abo bahutu nabo barimo. Ni ukuvuga mu by'ukuri nk'uko natangiye mbikubwira ibyo nta munyarwanda n'umwe utabizi ariko abanyamahanga bo ntabwo urabizi. Umunyarwanda wese azi ko abatutsi bari mu Rwanda batari barengeje ibihumbi 600 nk'uko nabikubwiye niba bavuga ko ari miliyoni ni ukuvuga ngo hari ibihumbi 400 by'abahutu bapfuye. Ikindi nakongera nakubwira ni uko nko mu mujyi wa Kigali, mu mujyi wa Kigali imbere nta bantu ibihumbi 300 byari bituye. Ni ukuvuga rero niba bavuga ngo hari abatutsi bageze ku bihumbi 250 byavuye mu mujyi wa Kigali, ni ukuvuga ko mu bantu bose bari batuye mu mujyi wa Kigali nta muntu wabonye kuba yararokotse. Ibyo rero bikaba ari ikinyoma cyangwa yuzu.
None ko Leta y'u Rwanda iri kuvuga ngo irahamagara abanyamahanga, irahamagara ngo b'impuguke ikareba ngo abanyabwenge, uri kumva uko kuri bakuvuguruza byagenda bite?
Ibyo ni ko natangiye bikubwira ko nanjye iyo filime nayirebye inshuro zigeze kuri esheshatu kugira ngo nkunde nyisobanukire. Kuvuga ngo bashobora kugaragaza ukuri kunyuranye n'ibiri muri iya filime byo ntabwo bishoboka kuko ukuri kuri muri iya filime ni ukuri kwambaye ubusa. Uriya mudamu wakoze iriya filime ni umuhanga cyane n'umuntu uzobereye mu bintu byo gukora amafilime nk'ariya avuga ukuri. Nta mpamvu rero yaba yaravuze ibinyoma, nta mpamvu Leta y'u Rwanda yaba ngugiye kubinyomoza. Bona niba bashaka n'impuguke ziturutse hehe nta mpuguke ishobora kuza ngo ivuge ko aba mu Rwanda hari hatuye abatutsi barenze ibihumbi 600 mu gihe ibarura rya Nations Unies ryagaragaje ko byari ibihumbi 600. Nta mpuguke rero izaza ngo ireme abantu bandi igaragaza ko batuye mu mujyi wa Kigali mu Rwanda nta batari batuye koko.
Hanyuma rero hari ikindi bavuga kuri iri hanurwa ry'indege, hari impuguke zishobora kuvuga ko iyo ndege yaba itarahanuwe na FPR.
Ibi byo kuvuga ko indege yaba itarahanuwe na FPR hari abashobora kubivuga bitewe n'inyungu bayifitemo, hari n'abavuga ko yahanuwe na FPR bitewe n'izindi nyungu bayifitemo, ariko la realite irahari ni uko indege yahanuwe na FPR cyane cyane ko nibyo ndabanza kubwiye muri iyo filime harimo n'abantu bari muri abo ngabo bahagaritse jenoside bari muri FPR nabo basobanura neza ko indege ya Habyarimana yarashwe na FPR. Nta mpamvu ntabwo ujya kwishakishiza ku Rwanda ngo ni kanaka mu gihe ba nyir'ubwite ubwabo babyiyemerera.
Hanyuma rero hari ikindi kubyerekeranye n'umwe n'ubwiyunge, baravuga bati mu Rwanda abanyarwanda bariyunze. Muri iriya filime hari ikintu cyaba kigaragazamo, kigaragaza ko abanyarwanda mu by'ukuri babeshya ko batiyunze, ni ngiki?
Njye nakubwira ko kugeza ubu ngubu ibintu by'ubwiyunge biracyari kure, biranagoye cyane. Leta y'u Rwanda ivuga ko ikora uko ishoboye kugira ngo ubwiyunge bubeho, ariko mu by'ukuri ni ikintu nko gutwikira ihema. Nta bwiyunge bushoboka mu gihe batari bemeza ko abanyarwanda bapfuye ku mpande zombi, hapfuye Abatutsi, hagapfa Abahutu, hapfuye Abatwa, ndetse na n'ubu bagipfaye. Mu gihe rero bakavuga ko nta muntu n'umwe wigeze yitwa kubera ko ari Umuhutu, kandi ikibeho ibigaragaza muri Kongo bigaragaza nta ubwiyunge buri kure. Iriya filime cyakora yabigaragaje ko ubwiyunge budashoboka, cyane cyane ko Leta y'u Rwanda itabishyiramo umugambi uhamye wo kugira ngo igaragaze ko abantu bapfuye babe nka Nelson Mandela, bati abantu bose barapfuye basabane imbabazi barebe uburyo bwo ku Rwanda rushya.
Saho gusa ahubwo bavuga ko no mu gice cy'amajyaruguru mu kizwi intambara y'abacengezi bahanaguye bateye itabi abaturage bagafungirwa no mu buvumo, ndetse bugatwikirwaho bagakoraho beto bagatwikiraho sima. Ibyo ngibyo byo ubibona ute? Kuko no muri iyo filime biravugwa.
Nibyo nari ngiye kubwira, muri iyo filime biragaragara ko FPR yagiye itsemba abantu bagiye inyura muri 1998 nyine mu gihe cy'intambara y'abacengezi. Abantu mu Ruhengeri Gisenyi barishwe, bashyikirwa mu buvumo, bagiraho za beto, hagwamo ibihumbi n'ibihumbi. Ariko kugeza ubu Leta y'u Rwanda yo ntabwo yemera ko abo bantu baguye abo bantu ngo ko bishwe na FPR, cyangwa se ko ngo banemeze ko baba barishwe koko. Ni yo mpamvu rero iyo bagenda nyine batwikira ibintu nk'ibyo ngibyo, ubwiyunge buragoye. Ntabwo bavuga ngo nimwemere ko abantu batapfuye, kandi uzi neza ko wowe nawe wapfushije. Igihe wapfushije bakaba bati none nyamara wowe ntiwapfushije, hapfushije bariya, kandi uzi neza ko wapfushije. Udashobora kumenya n'uwabaho aho ari, udashobora no kujya wanahakeka, ukaba udahita utamutabura ngo umuhambe mu buryo bw'icyubahiro. Ni ikibazo gikomeye, ukemera ko utapfuje kandi warapfushije, ni ikintu gikomeye rwose.
Ndabyumva, ni ikibazo gikomeye, abanyarwanda barabyumva. Ariko hari ikindi kibazo abanyarwanda babaza bakavuga bati iyo filime nimuyishyire mu Kinyarwanda. Ibyo bikaba byaravuzwe n'abanyeshuri ejo, kuko ndetse radio Ijwi rya Amerika ryabivuze bati iyo filime nimuyifate muyishyire mu Kinyarwanda, muyitwereke tumenye ibyo ari byo bivuga ukuri n'ibibeshya, none tujye twabona tuyibeshyuze. Murabona FPR yabitinyuka yakemera gushyira iyo filime mu Kinyarwanda ikayereka Abanyarwanda?
Nibyo nakubwiye, ngewe wenda n'icyongereza ntabwo nzi icyongereza cyinshi, nakubwira filime nayirebye inshuro nyinshi, kuko ntabwo izo yerekwa Abanyarwanda, yeretswe abanyamahanga. Iriya filime ishyiramo tugize mu Kinyarwanda, Abanyarwanda bakayireba, ni nabwo noneho babasha gusobanura icyakorwa. Aho nagwa nk'urugero, hari umudamu wagiye kwigaragambya mu minsi ishize, agera atazi niyo agiye kwigaragambiriza. Noneho umunyamakuru wa BBC amaze atize madamu kuri hano waje kubyuta ati naje kwamagana Abadage. Ni ukuvuga ko ibyo kuri mu Rwanda bikora mu kintu cy'icyuka, bahabwira abantu ngo mujye mu mihanda, ntibazi niba bajye mu mihanda. Nabasanga mu by'ukuri iriya filime, njye niyo nama nagira na Leta y'u Rwanda, numva ari ibintu bireba Abanyarwanda. Iriya filime yagombye gukirwa mu Kinyarwanda, Abanyarwanda bakayireba iri mu Kinyarwanda, bakayireba inshuro imwe, bakareba inshuro ebyiri, bakaravuga ko ukuri kuyirimo ni ukuhe, ese ni ibinyoma, ese ni ukuri. Noneho buri munyarwanda agatanga ibitekerezo, ndetse byaba ngombwa mugane n'ubusa Abanyarwanda ngo bajye mu mihanda, bakajyamo ariko basi bagiye kwigaragambira. Cyangwa se niba baramutse banareza na BBC, abantu bakaba batanguye bati twebwe kuko ibyo twabonye muri iyo filime ni ibinyoma, kuko biteye bucyana bucyana gutya. Ariko mu by'ukuri njye kugeza uyu munsi nkurikije ibyo nayibonyemo, nakubwiye ko nayireka inshuro nyinshi, ibirimo byose ni ukuri. Igombye kuba iriya filime yagombye kwerekwa Abanyarwanda, ndetse Abanyarwanda muri rusange bagombye gusaba, twese twagombye gusaba Leta y'u Rwanda kuyishyira mu Kinyarwanda, tukayireba tukamenya niba ari ukuri cyangwa niba ari ikinyoma.
Turi kumva rero ikibazo gikomeye ni uko rimwe na rimwe bavuga bati iyi filime irasebya umukuru w'igihugu, none bagahita bavuga ngo barapfobya jenoside. Ibi byo bintu bihuriye he byombi?
Njye nicyo kibazo nyine kiri gikomereye. No kugeza ubu ngubu bumva ko umukuru w'igihugu n'igihugu ari konfonde, ari ibintu bagomba kugitiranya. Hari umukuru w'igihugu ku giti cye, hakaba Kagame ku giti cye, hakaba n'u Rwanda ku giti cye. Iriya filime mu by'ukuri ntabigaragaza ko ari perezida wa repubulika watumye jenoside iba. Iriya filime igaragaza ko ari Kagame Paul watumye jenoside iba. kugeza ubu ngo ntago bavuga ngo kubera ko ari perezida ubu ngubu ngo noneho ngo bamwitenye ngo ubwo ngo uvuze ko Kagame yakoze jenoside mbere yo kuba perezida ngo ukaze rutendere. Mu by'ukuri iriya filime ikivuga ni ukuri. Gupfobya jenoside ni ukuvuga iki? Gupfobya jenoside ni ukuvuga niba utangiye kuyihakana. Nta muri ya filime ntabwo bayihakana. Cyane cyane ko n'abarimo harimo n'uwitwa Kayumba Nyamwasa na Rudasingwa bari mu bahagaze jenoside. Neze wavuga ko bahagaze jenoside kandi nabo bakajya kwa Kayipfobya. Undi mwana nabonye n'umwana w'umukobwa nabonyemo na butakinya kirenga 25 yapfuye jenoside naba yari umwana muto cyane yayipfubye se ahubwo aranayi kuva kuba yapfubye jenoside ntabwo mbye ntabwo nemeranwa n'ababivuga kuko ivuga ko Kagame Paul ari we watumye jenoside iba ntabwo ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda ubu watumye jenoside iba.
Hanyuma rero duse n'abasoza ariko twibaza tuti kubera iyo filime yasohotse radio BBC mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda yarafunzwe ku minara ya FM mu Rwanda bashyiraho ngo komisiyo yo kwiga icyo kibazo, ubona iriya komisiyo hari icyo yahindura?
Aho rwose ungire neza kunyusa ku kantu kumbwira ko bavuga ko ngo iriya komisiyo hari ikintu ishobora guhindura kuri iriya BBC. Njye ntabwo nemeranywa nawe n'ababibona gutyo. Kubera iki? Kubera ko iriya filime bayikora igaragaza ukuri twese tuzi, niko nahereye nkubwiye. Abanyarwanda bose barabizi. Iriya komisiyo bayishyizeho ni ukugira ngo kimwe n'iriya komisiyo mu mutsinzi y'uriki, ni ukugira ibintu byo kujijisha byo kugira ngo abantu bate igihe gusa. Iriya komisiyo nta kintu izahindura kuko ukuri kuriya filime kurahari kurazwi ni kuriya n'abanyarwanda n'umwe utazi ukuri kwa kuva nubwo ya filime ari cyo yagwe ya komisari cyo yahindura kuri ya filime ngiye kugitiranya mbona ntacyo yahindura.
Bo ndi kumva twabashimira kandi tubasaba ko igihe cyose radio Impala yazabakenera kutuganira ku bindi bibazo biri abanyarwanda twizera ko mwazajya mwitabira ubutumire bwacu.
Nta kibazo rwose, ndi umunyarwanda ukunda u Rwanda nk'abandi banyarwanda. Igihe cyose mwankenera hari icyo twavugaga ku kibazo kireba igihugu cyacu ndahari natwitabira ubutumire bwanyu. Murakoze.
Murakoze, mugire ibihe byiza.
Namwe mugire ibihe byiza. Murakoze.
Tugiye kubagezaho andi makuru avugwa ku Rwanda. Ayo makuru akaba ateye atya. Kongo yahaye u Rwanda umusirikare w'intasi wafatiwe ku butaka bwayo. Amakuru atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Kongo no mu Rwanda aravuga ko kuwa gatanu w'icyumweru gishize tariki ya 5 Ukuboza uyu mwaka ariko igisirikare cya Kongo Kinshasa cyashyikirije u Rwanda umusirikare warwo ufite ipeti rya kapitene wafatiwe ku butaka bwa Kongo ari mu bikorwa by'ubutasi. Ibi bikaba bishimangira ko abacengezi b'inkotanyi bakomeje kwinjira muri Kongo mu mugambi wo kujya kwica impunzi z'abanyarwanda ziri muri icyo gihugu. uwo musirikare mukuru w'inkotanyi wafatiwe muri Congo ni Kapitaine Jean Paul Renzaho, akaba asanzwe akorera ingabo z'inkotanyi mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe. Yafashwe ku itariki ya 5 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2014 afatiwe muri Kivu y'Amajyaruguru. Avuga kandi ko mu gufatwa kwe Jean Paul Renzaho yagaragaje ikarita y'uko ari umusivile mu rwego rwo guhisha izindi karita yari afite, harimo yerekana ko ari umusirikare w'u Rwanda ufite ipeti rya kapitene, akaba akorera mu kigo cya gisirikare cya Bigogwe. Ibinyamakuru byo muri Congo bivuga ko amakuru kuri uwo musirikare w'intasi z'ingabo za Kagame ziyakesha inyandiko mvugo yakozwe na komanda wa Region Militaire ya 34 mu ngabo za Congo Kinshasa, akaba yitwa Emmanuel Lombert Bangwangu. Iyo nyandiko ikaba yarashyikirijwe uhagarariye itsinda rihuriweho n'ingabo zo mu bihugu bigize inama yaguye y'akarere k'ibiyaga bigari, ariyo bita ICGLR, rishinzwe kugenzura imipaka y'u Rwanda na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Colonel Leo Mahungu uhagarariye itsinda rya IGVM, ni ukuvuga zirangabo zishinzwe kurinda umupaka, nawe akaba yaremeje aya makuru yo gushyikiriza u Rwanda Kapitaine Renzaho, wari umaze amezi 3 mu maboko y'ingabo za Congo Kinshasa, ndetse aboneraho kwibutsa ko nta musirikare w'u Rwanda ugomba kwambuka umupaka uruhuza na Congo agendera ku byangombwa bitari byo. Indi nkuru ikomeje kuvugwa mu Rwanda ni yerekeranye n'akarere ko mu Bugesera, aho ahashyizweho komisiyo yo gusesengura ibibazo byashyizwe n'uwacitse, ni ukuvuga uwahunze, arimo imyenda irenga miliyoni 700. Inama y'umutekano itaguye y'akarere ka Bugesera yateranyije kwa kabiri yashyizeho komisiyo yo gusesengura ibibazo byashyizwe n'umushoramari Majoro Jean Dodier, watorotse igihugu kuva mu ijoro ryo kwa 11 Ugushyingo uyu mwaka, akaba yaragiye abereyemo imyenda abantu batandukanye barimo abantu ku giti cyabo ndetse n'amabanki. Ubusanzwe Majoro Jean Dodier yafatwaga nk'umushoramari w'icyitegererezo mu karere ka Bugesera, ndetse akaba yari mu bagenewe n'akarere Ishimwe nk'uwageze ku bikorwa by'indashyikirwa, akarishyikirizwa na Ministre Kaboneka ubwo yari mu karere ka Bugesera basoza ukwezi kwahariwe imiyoborere myiza ku itariki enye z'ukwa 11 uyu mwaka. Abayobozi b'u Rwanda bemeza ko nyuma y'ibyo bikorwa yaherewe Ishimwe hari hihishe ibibazo by'imyenda myinshi itandukanye yari afitiye abantu ku giti cyabo ndetse n'amabanki, ngo akaba ari nayo mpamvu yatumye ahunga igihugu. Ibyo akaba ari nayo mpamvu nyamukuru yishyirwaho ry'iyi komisiyo igomba kwiga ibibazo asize. Muri ibi bibazo harimo abaturage benshi yari afitiye imyenda yasize adahembye, akaba ari nabo bamenye bwa mbere ko yacitse ubwo bajyaga kumwishyuza bakamubura ku itariki ya 11 Ugushyingo uyu mwaka, ndetse na telefone ye igendanwa bayihamagara bakayibura. Mu mabanki atandukanye uyu mugabo afitiye imyenda harimo kandi banki ya Equity yari afitiye umwenda ugera kuri miliyoni 700, ndetse yo ikaba yarahise itangira gucunga ibikorwa by'ubworozi bw'inkoko, ni ukuvuga by'uyu mugabo Majoro, harimo inkoko zitera amagi n'izitanga inyama yari afite mu mushinga we mu karere muri aka karere, ariko kugeza ubu ikaba iyo banki yaramaze kugurisha ibyo bikorwa. Iyo komisiyo yahawe iminsi 3 ikaba yaramaze gusesengura ibibazo byose byasizwe n'uyu mugabo, gusa ubuyobozi bw'akarere bukavuga ko nubwo ishyizweho bitavuga ko izasimbura inkiko mu ikemurwa ry'ibibazo. Majoro Jean Dodier yakoraga imirimo y'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, akaba yari afite n'akabari ahitwa kuri Kariyeri, akaba yarafatwaga nk'umwe mu bashoramari w'icyitegererezo mu karere, aho yari mu bagenewe n'akarere Ishimwe nk'uwageze ku bikorwa by'indashyikirwa. Ikindi twavuga ni uko uyu Majoro ari uwo muryango wa Kanyarengo Alex, kugeza ubu ntawe uzi aho ahari n'umuryango we, uretse ko amakuru duheruka yemeza ko yahungiye mu gihugu cya Uganda, nyuma agashimutwa n'u Rwanda agasubizwa i Kigali. Twizere ko abayobozi b'i Kigali batazamunyuza inzira y'icyaga cya Rweru nk'uko babigenje ku bantu benshi barimo na Colonel Cyiza, bavuze ko yasanze bene wabo muri Congo igihe yanyerezwaga. Indi nkuru ikomeje kuvugwa mu Rwanda ni uko nyuma y'abasirikare bakuru ubu abapolisi nibo bagezweho mu gutabwa muri yombi. Polisi y'igihugu cy'u Rwanda yataye muri yombi uwari umuyobozi wayo mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CSP Celestin Twahirwa yemereye itangazamakuru ryo mu Rwanda ko Superintendent Augustin Rurangirwa yatawe muri yombi kubera ibyo yakoze binyuranyije n'akazi. Twahirwa yirinze kugira byinshi avuga ku cyaba cyishe inyuma y'irifatwa ry'umupolisi. Yagize ati yatawe muri yombi ariko muri polisi hari amategeko agenga imyitwarire. Iyo umupolisi nkuriya ayiteshutseho arakurikiranwa. Yavuze ko iperereza rikomeje kuri uyu muyobozi wa polisi. Ubutabera bwo bwa Leta y'igitugu yica Abanyarwanda urubozo buratangaje. Ubusanzwe ntabwo byemewe ko ufata umuntu ukamufunga nyuma ukajya wabona gukora iperereza. Ahubwo ugomba gukora iperereza wamara kubona ibyaha n'ibimenyetso bifata uwabikoze ukamugeza imbere y'ubucamanza bukamukacira bukamucira urubanza naho gufunga umuntu mbere noneho nyuma ukajya wabona kujya gushaka ibimenyetso ukajya wakora iperereza ni uguhohotera uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuko cyane cyane nko mu Rwanda uwafunzwe muri ubwo buryo iyo basanze yararenganye nta ndishyi z'akababaro ahabwa. Yaririmbwe na orchestre Impala inama twavuga yuko mu byukuri zigera ku rubyiruko rw'iki gihe no ku banyarwanda bose muri izo nama nahantu orchestre Impala ivuga ati have inshuti wikigira indangare ejo uzaba urira mu myotsi warayobewe aho abandi bahaye kandi bakongera bati uramenye ntube umubyeyi gito nimba rero abanyarwanda tuyobewe n'umubyeyi gito tukayoborwa n'abategetsi batabwira urubyiruko ukuri ubwo ejo wazabona turi kurira mu myotsi niyo mpamvu ukuri kugomba kujya ahagaragara uko kuri rero ni ukuhe nibyo twavuga kuri iyi filime rwose ikaba ari yo igomba kumenyekana ukuri kwayo ibyo bikaba byaragaragajwe ndetse n'abanyeshuri n'impuguke muri Université y'u Rwanda muri Kaminuza y'u Rwanda ubwo bagiranaga inama yo kugira ngo bagire icyo bavuga kuri iyi filime nubwo bagendaga hejuru y'amagi ntibatobore ngo bavuge ariko hari ikintu cyiza bavuze baravuze bati iyo filime nishyirwe mu Kinyarwanda yerekwa Abanyarwanda none bamenye koko ko bagaya BBC ko yabeshye ese ibyo Rwanda rwabitinyuka ngaho nimwumve uko radio Ijwi rya Amerika yagiye gutara amakuru kuri iyo nkuru y'abanyeshuri y'inama y'abanyeshuri kugerekeranye n'iyi filime mu kanya murumva uko Ijwi rya Amerika ryavuze amakuru yerekeranye n'abo banyeshuri n'izo mpuguke za kaminuza kubyerekeranye n'izo filime nuko zabitangaje nuko zifuza ko byagenda.
Bamwe mu banyeshuri ba Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye barifuza ko filime yitwa Rwanda's Untold Story yakozwe na BBC yasobanurirwa abanyarwanda ku buryo n'utazi gusoma no kwandika yamenya ukuri kubikubiyemo. Bavuga ko byatuma barushaho gusobanukirwa neza niba koko muri iyo filime BBC yakoze yarapfobeje ikanahakana Jenoside. abo banyeshuri bagaragaje ibyo byifuzo mu biganiro mpaka abarimo bo muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye bagize uyu munsi kwa kabiri banenga bavuga kuri filimi ya BBC. Ni ibiganiro byahuranye n'itariki yacu ya 9 ukwezi kwa 12 aho isi yose izirikana amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya genocide. Ku murongo wa telefone duhere hano Washington turi kumwe na Eric Bagirubusa, waba utwumva neza Eric?
Ndabumva neza
Eric, wiriwe neza?
Mwiriwe.
Wakurikira ibyo biganiro aho ihuye mu mujyi wa Huye, muri make ibyibanzweho abo barimu n'abanyeshuri bagarutse kuki cyane cyane?
Muri make ibyo biganiro byatangijwe n'umwanya muto wenda nk'amasegonda icumi yo kwunamira abazize jenoside aho bari hose mu gihugu, atari mu gihugu cy'u Rwanda gusa ahubwo ku isi. Bagarutse kunenga filime ya BBC Rwanda Zanzibar The Story, abarimu rero bakaba bavuze ko muri rusange yagoretse amateka BBC ibitariho. Noneho icyatangaje hari umwe mu bigisha politiki hariya muri kaminuza avuga ko iriya filime yaba yarakozwe ku mpamvu za politiki cyangwa se ku mpamvu za politiki. Noneho ku mpamvu za politiki avuga ko ari umuyobozi mukuru wa BBC Tony Hall ngo yaba atarumvaga uriya Bwana Tony Blair uri mu ishyaka ry'aba rizwi nka Labour Party, kuba rero ngo ataramwumvaga ngo yagiraga ngo abashe kuba yamwigizayo. Kandi Tony Blair agaragara muri iriya filime akaba azwi nk'umujyanama wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ibyo ubwabyo ngo ni impamvu ya politiki. Ikindi avuga ni uko ngo hagaragaramo abantu bo muri RNC b'Abanyarwanda barwanya Leta y'u Rwanda. Aba RNC rero ngo bakaba baragiye bavugana n'umwe mu banyamakuru ba BBC nawe w'Umunyarwanda, ashatse kuvuga izina bitewe n'uko ubivuga ubwe ari mu kiganiro n'abanyamakuru yanze kuba yarihagararaho. Bigaragaza ko ubwabyo naho yabikuraga ngo yabikuye mu kinyamakuru cy'inyamakuru, kandi bigenda bivuga ko uwo munyamakuru ubwe yaba yarakoze icyo twakwita rekisitasiyo cyangwa se kubeshyuza ayo makuru.
Uvuze Tony Blair uvugana n'umuyobozi wa BBC, ubwabyo bibaye nka politiki yo mu rwego rwo hejuru. None se aho ihuye hari abarimo mu nzego zinyuranye mu mashami atandukanye ya kaminuza harimo n'abanyamategeko, hari aho baba basobanuye ko mu mategeko iriya filimi ubwayo kwiteye yaba yarapfobeje cyangwa se gakana jenoside?
Mu kubivuga bagaragaza ko kiri mu bwayo ipfobya jenoside bahereye ku mibare umunyamakuru cyangwa se abagaragaramo umunyamakuru yakoresheje mu bagaragaramo bayivuga. Bavuga ko jenoside yahitanye abarenga miliyoni, umunyamakuru akaba yarakoresheje abavuga ko byibura abatutsi 200 baba aribo bapfuye. Ibyo ubwabyo
ibihumbi,
ariko mu rwego rw'amategeko noneho tugiye ku rwego rw'amategeko, hari umunyamategeko twabajije n'ubundi wigisha hariya muri kaminuza avuga ko kuba nta tegeko mpuzamahanga rihana ubwo icyaha gipfobya jenoside, icyo ubwabyo cyaba ari ikibazo. Kuko aravuga ati ushobora kuba uri nk'umuntu ushobora gupfobya jenoside y'Abayahudi ukaba utaba mu gihugu barimo, ukaba wagenda ukibera nk'aho ngaho Washington mu mutuzo nta kibazo. Twagira rero wenda kumenya ngo icyo twakwita responsabilité criminelle cyangwa se ninde waryozwa biriya biri muri Rwanda Zanzibar The Story. Agaragaza ko dibura ari Jane Cobin wakoze filime cyangwa se producer, ubwabyo kugira ngo ujye kuri muryoza mu rwego rw'amategeko kandi n'ibintu byari bisanzwe biriho bivugwa, aragaragaza gushidikanya cyane kumenya ngo ninde waryozwa kiriya cyaha.
Icyo ni ikibazo. None abagize komisiyo se cyangwa abantu bari bahari icyo bagisubije?
Bitandukanye n'iyindi minsi wenda uyu munsi muri kariya kanama bari baje bicaye bumvizo mpaka hagati y'abarimu batandukanye muri izo departema za politiki z'abanyamategeko. Bo icyo bakoraga ni ukwandika ibyavugwaga, ntabwo bashoboraga kuba bagira uwo bahati ikibazo ngo bavuge ngo ibi ngibi uravuga ushingiye kuki cyangwa se naka yavuze ibi ngibi wowe uravuga iki.
Eric, kaminuza n'urwego rukomeye mu gihugu, n'urwego rufite abashakashatsi, abarimu bashishoza basesengura ku kintu cyose, byumvikana ko ni filimi bayirebye bakayijora baka ku buryo bayumva neza. Mu butumwa urebye bwatanzwe aho ngaho ku rwego rwa kaminuza, hari icyo wumvaga bavuga bati iyi filime bo barayirebye ku buryo burambuye, bazi ibikubiyemo? Ese umunyarwanda usanzwe, we turavuga kuri iyi filime buri munsi, umunsi ku wundi, umunsi ku wundi, umunyarwanda usanzwe arayizi, azi ibikubiyemo?
Wenda duhera kuri abo barimu, mbere y'uko bajya no kugira icyo bayivugaho, bavuze ko hafi ya bose bayirebye.
Bakavuga
bati ubwo bayirebye rero abarimu ubwabo, abarimu ubwabo bemera ko bayirebye, n'ibiyikubiyemo babyumva. Icyo bivuze niba ari ugupfobya nk'uko babivuga, bukaba gupfobya. Ariko mu banyeshuri ubwabo, n'uyu umunyeshuri yaje kubaza ni icyifuzo yagejeje kuri abo barimu babo, bakavuga bati twe tugize amahirwe yo kuvuga ngo mudusobanurire iyi filime. Byumvikana ko nawe ari bwo bwa mbere yarayisobanuriwe, ariko umuturage wa wundi wo mu cyaro nibwo utazamenya ngo iyi filime muri kuvugaho ibi byose iriho, yabayeho cyangwa se yari igambiriye iki ngiki. Naje gushaka rero kubaza bamwe muri abo banyeshuri, ni ingingo ubona ko ikomeye bitewe n'uko yaba ari muri abo barimu hari abagiziye banga kuyivugaho ku buryo bwo gukora imiko hagati y'umunyamakuru nabo baba n'abo banyeshuri, kandi bidasanzwe bibaho muri kaminuza. Ubundi muri u Rwanda iyo habaga hari ikintu, cyane ko haba hari abantu batandukanye, wapfaga wenda kumuha nka mikoro akaba yagira icyo akivuga. Ariko ni ikintu ubona ko wavuga ngo kirafunze kuba yagira icyo akivugaho yirekuye. Ariko noneho ku rundi ruhande, hari abavuga ko habayeho iyo gahunda yo kuvuga ngo abantu bose babashe kuba bayisobanurirwa, bamenye ngo niba umunyamakuru wa BBC ushinjwa gupfobya jenoside yarapfobeje, bamenye mbese ibyikubiyemo, niba yarapfobeje cyangwa atarapfobeje, niba n'ibindi byose biyemo.
Ni icyizere umuntu yagira ko umunyarwanda, buri munyarwanda yabasha kubona akirebera iyo filime, birumvikana ko yagomba gushyirwa mu Kinyarwanda kugira ngo nawe yumve mu by'ukuri impamvu iki kibazo cyakuruje impaka z'urudaca. Eric, urakoze cyane.
Nanye ndabashimiye. Wenda twibute gato ko ibiganiro nk'ibi ngibi nyuma yo kuba bavuye Huye bizakurikiraho bikabera hano i Kigali, n'ubundi bazagenda n'abanyeshuri n'abarimu bazagenda babaza ibibazo, abarimu bavuga icyo babizi.
Urakoze cyane Eric, bagira ubusaho i Kigali.
Ngira ngo bakunzi ba radio Impala mwiyumviye neza ku buryo burambuye uburyo n'intiti z'abanyarwanda zitinya kuvugisha ukuri kubera igihugu kirimo. Bazi neza ko badatinya na rimwe kwica umuntu wabuvugisha ukuri. Baramutse bavuze bati iyi filime ni muhereke abanyarwanda, iyi filime iravuga ukuri, barare banyuzwe bakubiswa agafuni bagashyirwa mu mifuka bakoherezwa yo mu kiyaga cya Rweru. Nguko ku Rwanda rubayeho, ariko ntibizahoraho, bizahinduka. Tukaba rero twabashimira uburyo mwadukurikiye, kandi tubabwira tuti mukomere, tunabifuriza kugira ijoro ryiza ubwo nawe ubutaha. Thank you.